Asante Mungu wa baraka.
Asante.
With the Pablo.
Jimana go for.
Asante.
Asante
for my money.
Thank you, daddy, for your blessings. Imenifanya niwe imara. Imesimama imara. Simenondolea ufukara. Thank you, daddy, for your blessings. Imenifanya leo nangara. Ilikuwa nimeparara. Ilikuwa nimetarara.
Thank you for your blessing to me. Daddy, you're amazing. You're amazing. Thank you for your blessing to me. Daddy, you're amazing. You're amazing.
Sikuwa na kitu kabla ni kujue mfalme Yeshua.
Sikuwa na kitu kabla ni kujue Mungu wa kishua.
Sikuwa na kitu kabla unipe baraka kama mvua.
Sikuwa na kitu mokozi. Oh na na.
Asante.
Pata hustle, imekuwa struggle. Pata potea, maisha ya kugamble. Jaribu kurise, vutwa na scandal. Kila move una make, una fumble. Uende fast ama slow. Ufanye nini ndio upate hiyo dough. Uglow, ublow. Rusha macho juu, weka shoulder high. Najua unaweza make, utafly. Sikiza his story, never say die. Songa mbele, make a move, see your lie. I know you believe, I know you can see. I know unaweza pick a place high.
Sikuwa na kitu kabla ni kujue mfalme Yeshua.
Sikuwa na kitu kabla ni kujue Mungu wa kishua.
Sikuwa na kitu kabla unipe baraka kama mvua.
Sikuwa na kitu mokozi. Oh na na.
Asante.
Niwe, mwenye kuponya ni wewe. Mwenye kupenda ni wewe. Mwenye upendo, mwenye matendo hey.
Niwe mendo na fundi wangao.
Baka majirani wanashindwa ni hao. You go bless me, you go lift me. You protect me, ja, ja, ah. Adonai, me na enjoy. Kwa mola kuna raha, I say. Kwa jaja ni amani, I say.
Asante.